Abakorinto embereberye esura 11. Mulabire kunze nganze bwendabira ku Kristo. Mbatendereza olw'okunjijukira mu byonna n'olw'okugoberera byonna bye nabayigiriza. Ninjagala mutegeere nti Kristo yakulira buli muntu. Era nti omusajja yakulira mukazi we. Era nti Katonda yakulira Kristo. Kale omusajja bw'abanga yeegayirira Katonda, obanga ategeeza abantu ekigambo kya Katonda n'abikka ku mutwe gwe, aswaza Kristo mukamaawe. Kyokka omukazi wabanga yeegayirira Katonda, obanga ategeeza abantu ekigambo kya Katonda nga tabisse mutwe gwe, aswaza bba, kubanga omukazi oyo abanga amwereddwako enviiri. Kale omukazi bw'atabikka ku mutwe gwe, asalengako enviiri ze. Naye obanga kyansonyi omukazi okusalako enviiri ze oba okumwebwa omutwe, kale ateekwa okubikkanga ku mutwe gwe. Omusajja yeeta sana kubikka ku mutwe gwe, kubanga yalaga ekifaananyi n'ekitiibwa kya Katonda. Kyokka omukazi yalaga ekitiibwa ky'omusajja, kubanga omusajja si yatondebwa ng'aggibwa mu mukazi, wabula omukazi yatondebwa ng'aggibwa mu musajja. Era omusajja teyatondebwa olwa mukazi, wabula omukazi yatondebwa olw'omusajja. Kale olw'abamalayika, omukazi asaanye okubangako akabonero ku mutwe gwe akalaga nti afugibwa. Newankubadde nga kiri bwe kityo, naye mu Mukama omukazi tabaawo awatali musajja, n'omusajja tabaawo awatali mukazi. Kubanga ng'omukazi bwe yatondebwa ng'aggibwa mu musajja, n'omusajja azaalibwa mukazi, naye byonna biva wa Katonda. Nammwe mwennyini mulabe, kisaana omukazi okwegayirira Katonda nga tabisse ku mutwe gwe? Embeera y'abantu tebayigiriza nti omusajja okukuza enviiri kimuswaza, naye ng'omukazi okuba n'enviiri mpanvu kiba kya kitiibwa, kubanga enviiri ze zaamuweebwa lwa kumubikka. Naye bwe waba wayagala okuleeta empaka ku bino, ategeere nti ffe wadde ab'ebibiina by'abakkiririza Katonda mu Kristo tetulinaayo kirala. Mu kino kye mbakubiriza, sibatendereza, kubanga bwe mukuŋŋaana ebivaamu tebiba birungi wabula biba bibi. Ekisookera ddala, bantegeeza nti bwe mukuŋŋaana mu kibiina ky'abakkiriza Kristo mwawukanayawukanamu. Era ekyo ku ludda olumu nzikiriza nti bwe kiri, kubanga era okwesalaasalamu kuteekwa okubaawo ab'amazima mumwe balyoke bamanyibwe. Bwe mukuŋŋaana, ekyo kye mulya tekikyali kiro kya Mukama waffe, kubanga bwe muba mulya, buli omu alya mmere ye n'atalinda banne. Abamu baba bakyali bayala, abalala nga batamidde. Kale temulina maka ga kuliirangamu na kunyweramu. Oba munyooma ekibiina ky'abakkiririza Katonda mu Kristo ne muswaza abo abatalina kantu? Mbagambe ki? Mbatendereza olw'ekyo? Nedda, sibatendereza. Mukama yeyampa ekyo kye nabayigiriza mmwe nti, Mukama Yesu mu kiro kiri kye baamuliramu olukwe, yakwata omugaati ne yeebaza Katonda n'agumenyaamenyamu n'agamba nti, kino gwe mbiri gwange oguliwo ku lwammwe, kino mukikolenga olw'okunjijukira. Era bw'atyo bwe yakola ku kikopo, bwe baamala okulya n'agamba nti, ekikopo kino y'endagaano empya ekoleddwa Katonda n'ekakasibwa omusaayi gwange. Buli lwe munaakinywangako, mukinywengako olw'okunjijukira nganze. Buli lwe munaalyanga ku mugaati guno era buli lwe munaanywanga ku kikopo kino, munaategeezanga abantu okufa kwa Mukama okutuusa lw'alijja. N'olwekyo buli alya ku mugaati guno oba anywa ku kikopo kya Mukama nga tasaanidde, azza omusango ku mubiri ne ku musaayi gwa Mukama. Kale nno omuntu amalenga kwekebera alyoke alye ku mugaati era anywe ku kikopo, kubanga buli alya era anywa nga tasaanidde aba yeesalidde yekka omusango kumusinga, kubanga aba tategedde makulu ga mubiri gwa Mukama. Mumwe kyemuvudde mbeeramu bangi abalwadde n'abanafu era bangi bafudde. Naye singa tusooka okwekebera, Katonda teyali tusalidde musango. Naye Mukama bw'atusalira omusango atukangavvula tuleme okusingibwa omusango awamu n'ensi. Kale baganda bange, bwe mukuŋŋaananga awamu okulya, mulindenga bannammwe. Era singa wabaawo alumwe enjala, amalenga okulya ng'akyali eka, okukuŋŋaana kwammwe kuleme okunenyezebwanga. Ebirala ndibitereezanga nzize.